She got the body right, she got the body clear.
Joey!
Leave money on the track.
Yeah. One time for the who, my brother. Zombie boy, Vanny boy.
More music on DavePlay.com. Yeah.
She got the body right, she got the body clear. Tena kena tight, my money in care. Masalo ki debi, ena bunji sene. Chuchu nazo debi, sene nene ne. Anajichwa laki noko noko. Ah, laki noko noko. Uni wakucheza bai koko. Bye, koko. Kimuli, amelainika. Bingili, amegawanyika. Timbuli, anakinukisha. Bingili, anavyokatika.
Tweke. Shake body, bam bam. Tweke. Shake body, bam bam. Tweke.
I got him on my mind, must leave with him tonight. Body so fine, chagale design. If I put the past one, I'm sure he'll be the one. He looking my way, boy, what you want? Katia, susia.
More music on DavePlay.com.
Katia, nakudadia, bambia. Kichoka nipikiti, nitakalia, kalia. I call him my daddy. Stand for my Zaidi.
Twerk it,
kama namanisha.
Twerk it,
kama babarita.
Twerk it,
basi pima lita.
Twerk it,
kama margarita.
Twerk it. Shake your body bam bam. Twerk it. Shake your body bam bam. Twerk it.
Ati ukilewa pombe unachezaje?
Kata.
Ukiwa na pesa unachezaje?
Kata.
Ukiwa na damba unachezaje?
Kata.
Ukimuona ex unachezaje?
Kata.
Ukivunja kikoba unachezaje?
Kata.
Dada kuwa single unakataje?
Kata.
Ai kata.
Kata.
Ukimuona ex unachezaje?
Kata.
More music on DavePlay.com.